Music, Borussia Landis, cooking up the best music out
exclusive
here.
Exclusive to Zaid Hype Man.
If you want a jambo, Ufeza fela kuniusing and kujanga. Kantiko na mambo fa. Waupulaza zale mwata siya mango kwa.
Sinimeli inga siputesa mwango zwa. Mbae uise kujipango kwa. Naniwe na aluna za kuikambo ta. Kantimubo nili kama ni kumambo sha.
I can't believe it.
Okay, hey, delete my digit.
Niotula fa Bridget.
Okay, azute ni Bridget.
Mawe na kimi nyamani. Hey. Baba mulela kimi na mani.
Jine ulikimani. Zwa fan konkuina ni zikrimi no mami. Ande ya maze.
Kashi.
Zuta uwe. Upiro watula nani la timi la tuna. Mane uwe. Mane uwe mukwao. Kunipunda na mane. Na mila tula. Na mila tula. Za mila tunya. Lika ubone na mane. Na mila tula. Na mila tula. Za mila tunya. Mane uwe kunipunda na la tula. Just about it.
Thou shalt not kill no matter. God sees who still no matter. Kalabo ki no matter. Now I see the overdue.
Yeo na ika shupatombo. King of the supantoyo. Yo muluti wabwana.
We now muluti wabana.
Kambe kina kambe mwile maza. My human rights yami le maza. Nifumane wile anibala fatien. One.
Nine.
Usali ten. Dea mazere.
Tashe.
Sutia ukwe. Upiro watula nani la timi la tuna. Mane ukwe. Mane ukwe mukwao. Unipunda na mani. Nami la tula. Nami la tula. Zami la tunya. Unipunda na mane na nami la tula. Deya mazere. Nami la tula. Nika ubone na mani. Nami la tula. Nami la tula. Zamira tunya, nika ubone na manena na la tula.
Mila.
Hype Man.